Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Uko hapa, umetuzingira. Nakuabudu, nakuabudu. Hey,
tengeneza njia,
hey,
fanya miujiza, mtunza ahadi,
mwanga kwenye giza, ndivyo ulivyo.
Tengeneza njia, fanya miujiza, mtunza ahadi, mwanga kwenye giza, ndivyo ulivyo.
Touching every heart, I worship you, I worship you.
Uko hapa, waponya wenye shida, nakuabudu, nakuabudu. Jesus, you love me too much, oh. Hey,
in your name there's victory. Jina lako lina nguvu nyingi.
The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like his. Jina la Yesu, kubwa kuliko yote. Mwanzo na mwisho, hakuna.
Mighty man of war, Lion of Judah,
Lion of Judah.
We bow down and worship you, my beautifier. You've taken away my shame, you've taken away my pain, you've made me just like you.
Made me just like
I call you.